say, one love to all mothers.
Ultimate Records.
A temperature music, where we come from. Mama, ye gwemu wani wangi. I made it the home, say, no, na buli si troubles on na. Ebizibu byali bingi naye ng'oguma. N'onfiirira nange nfuuka omuntu. Neweerekereza buli kyoyina nsobola okusoma. Wampa bbanja ku mutima lye sisobola kusasula. Kanfube, kansabe Katonda wange. Akunkumire, akunkumire mama. Mama mulwanyi wange, mama, mama. Kuita Katonda wange mami, mama, mama. Mama mulwanyi wange, mama, mama. Kuita Katonda wange mami. Mami oli namba emu, oli namba bbiri. Mubalungi sikugeza kubali yo caretaker advisor. Buli kimu oli nsulo y'amagezi ku buli kitundi. Omutima wafuna guno gwekisa butukulanganya. Nange lwe nfunye ka chansi mami kankuwani. My sweet, my life, my angel, you're the one. Mami, mama, mama. Mama mulwanyi wange, mama, mama. Kuita Katonda wange mami, mama, mama. Mama mulwanyi wange, mama, mama. Kuita Katonda wange mami. Era byobutiti nga yegwe kabuti. Neweerekerezo tuloko bensiri mu matumbi. Nze nkimanyi onsabira sala buliyo na jendi. Omukozi atakolerera kusasulwa nga tetakuwa. Mu lugendo lw'obulamu kugwe kwensibi. Nze nkimanyi tolinva mulibeerawo na buli kati. Mama Katonda ye yatonda, omulungi ye yamumpa, nange bwentyo nsimenga. Mami, mama, mama. Mama mulwanyi wange, mama, mama. Kuita Katonda wange mami, mama, mama. Mama mulwanyi wange, mama, mama.
It's a temperature music again. Cause I'm temperature music again. Yeah, yeah.